halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america washington. howlwadeenno caafimaad ayaa shalay booqday degmada ceelbard ee gobolka bakool. howlwadeennadan oo dayuurad ka raacay magaalada muqdisho ayaa sheegay inay soo arkeen xaalad daran oo halkaasi ka jirta, waxayna sheegeen in maalin walba ay dad u dhintaan cudurro ay ka mid yihiin shuban biyoodka. haddaba maxamed cabdi xasan dheere ayaa ka waraystay arrimahaasi doctor caasha cumar kalbow oo ka mid ahayd howlwadeennada tegay ceelbard, waxaana uu marka hore weydiiyey sida ay xaaladdu ahayd.
aad iyo aad cakarneyd xaaladda ceelbarde. saacaddii aan ka deganay annaga saddex qof oo meydahan ugu tagnay, maanta saddex qof ku dhimatay, shalay afar, dorlaad hal, tikasi horeysa shan, sidaasay dadku maalin walba ugu dhimanayeen.
waan garta imise dhakhtar baad ahaydeen amaba imise shaqaale caafimaad?
saddex dhakhtari kalkaaliyaal caafimaad halkaasoo laakiin waxaan ugu tagnay degmada, waxaan ugu tagnay kalkaaliyaal caafimaad oo fura badan ay leeyihiin. dadkii ka baxay dugsiga caafimaadka ee magaalada muqdisho ayaa ka ah senior baramedic waxaan loo yaqaano ee kalkaaliyaal caafimaadka ka garab shaqeeya dhakhaatiirta oo aada u fara badanaa jooga.
waan gartay yaa abaabulay socdaalkiina?
socdaalkeena waxaa abaabulay mas-uuliyiin hore iyo mas-uuliyiin hadda oo reer ceelbarde ah oo magaalada muqdishona la joogay, qaarkoodna ay hadda magaalada nairobi joogaan. waxaana abaabulka aabo u ahaa oo khaas si toosa u abaabulay ee wasiirkii hore maaliyadda xuseen cabdixalane.
waan gartay markii aad meesha tagteen waad ii sheegtay in xaalada dhimashaad aragteen iyo kuwo maalmihii ka horreeyey ee dhacayba, maxaad bal haddaad sawir guud naga siisid amaba sawir cadaad naga siisid waxaad kusoo aragteen meesha?
meesha waxaan kusoo aragnay dad aada ugu soo ritay cudurkan shubanka, u badan reer miyi, dadka tuulooyinka ku xeeran degmada ceelbarde. biyola-aantuna ay aada iyo aada u halakeysay. shubankuna wuxuu ahaa shuban noocan loo yaqaano water diyaareya oo marmarka qaar xataa koleraha uu positive sheegayo, qaar cuduraho rapid test examkan degdega loo sameeyay waxay sheegeen xataa positive kolera, inkastoo aan aada loogu kalsoonaan karin. in sambalada qaarkood shubnada qaarkood nairobi loo diraa ee lasoo baaraana wax fudud ma aha. marka cala kuli xal annaga waxaan xooga saarnay inaan ka daweyno, inaan siino waxyaalihii shubanka joojinaya hadday ahaan lahayn wixii fuqbaxa iyo wixii derbiga dilaya labadaba. waxaa kaloo muhiim ahaa safarkeena aan ugu tagnay inaan faleebo iyo antibiyotic iyo u geyno howlaha xanuunka iyo shubankaba lagu joojinaya, inaan barno waxyaala nooloo ku tabaran karaan inta aysan daawada haysanin oo caadi ah. waxaa ka mid ahayd kalkaaliyaashii caafimaadka iyo qolyihii caafimaadka, dhakhtar wax dhakhtar horta ugumaanaan tegin degmada. waxaan aada ugu baraarujinay inay samaysan karaan waxaan maadadan loo yaqaano oo aresta oo soo celisa fuuqbaxa gacantooda ay ku samaysan karaan, waxay haystaan biyaha caadiga ah oo laga keeno lagu keeno hab ganacsi ah, ama biyaha yarkaahe u yaalla wasaqda inay karkariyaan. markay karkariyaan kadibna ay oo ars ay iyaga samaysteen oo kala samaystaan si fudud, halkii liter oo biyo ahba inay ku daraan saddex qaado cusbaa iyo hal qaado sukor ah kaga filan oo ars, inta ay ka helayaan oo arsta caadiga ahayd ee dhakhaatiirta ay u keenayaan bahda caafimaadka. waxaa kalentoon ku wacigelinay inay shubanka ku joojin karaan iyo mataga tirada badan leh, biyaha bariiska inay dadka cabsiiyaan oo biyo fara badan intay bariiska ku kariyaan, biyaha cade bariiska kasoo baxa iyagoo kulul sida shaahiyo kaleto ay dadku u cabaan. waxaan kaloon aada ugu baraarujinaan maanta kusoo wacigelinaan soo barnay in biyaha markay wasaqdoodu zaa-id tahay intaanay karkaris aadin inay maryaha ku shaandheeyaan, oo maryuhu waxay ka caawin karaan inay reebaan waxyaalaha culculus, molekolada loo yaqaano molekolada heviga ah oo culus waa reebaysaa maradu. marka mara nadiifa sida cimaamado hor kale waxaan soo barnay laba cimaamadood in layskor saaro lagu shubo biyihii waxaa haraya wasaq aad u fara badan oo xataa jeermi ku jiro, inta nadiifka ahay soo harta markaa la karkariyo oy sidaas isticmaalaan. runtii way soo dhaweeyeen, aadayna ugu farxeen, waxay noqotay waxyaalo la yaala oo ka dabari kara inta aan kasoo gaarisiin karno daweynka ay u baahan yihiin.
waan gartay marka ugu dambeyn waxaad ii sheegtaa dawadii aad geyseen iyo dhibaatadii meesha ka jirtay ma isla ekaayeen, ma kala weynaayeen? gargaar dheeraada dabcan meel walbaaba u baahantahay wax ka jiraan, laakiin ceelbarde ma u baahan yahay? bal arrimaha iga
aaday ugu baahan yihiin islamana ekayn, mana soo buuxin karin, mana u dhoweyn karin, laakiin wax la-aan ayay dhaantay. waxaa kaga filnayd aqoonihii aan afka ka barnay oo aan nidi nuucan u noolaado oo nuucan sameeya daawooyinkana, siduu ra-iisul wasaaraha dalka xasan cali khayre ku booriyay dadka oo uu yidhi qof kasto soomaaliya waxaa xilka saaran inuu ku baxo arrintan, taasoo annaga hortana waday oo aada noo baraarujisoon u samaynaynay. warkida wasaaraha waa inaan kala joogsani oo la wadaa. Balse waxaa mushkiladda ka jirta transportka. Daawada la waday iyo transportka wax shirgama ma ahayn. Habkii lagu gaarsiin lahaa dawooyinka noocaas ah iyo wadooyinkii loo marin lahaa in laga munaaqashado laga fikiro.
taas waxay ahayd Dr. Aasha Cumar Kablow oo ka mid ahayd howlwadeenna caafimaad oo booqday maalintii shalay degmada Eelberde ee gobolka Bakool.
isla arrimahaas inuu ku jirnaa ee qaramada midoobay ayaa ku qiyaastay in 7 milyan oo qof ay gaajo ku hayso 9 waddan. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ugu baaqay bulshada caalamka inay taageero u fidiso wadamada Bariga Afrika. Wariyaha V O E Maxamed Yuusuf ayaa warbixinta nooga soo diray Nairobi. Waa kan Harun Macruuf oo inoo soo jeediya.
Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres waxa uu soo gabagabeeyey booqashadii uu ku tagay dalka Kenya, waxaana 4 shalay uu ka digay in Bariga Afrika ay ku soo fooleedahay macluul iyo in xaaladu sii xumaato haddii aan la qaadin tallaabooyin wax looga qabanayo qalalaasaha ka dhashay abaaraha. Soomaaliya waxay qarka u saaran tahay macluushii 2 in ka yar 6 sano. Waddanka Koonfurta Suudaanna waxay meelo ka mid a waddankaasi kaga dhawaaqday macluul, iyadoo dowladda Kenyana ay ku dhawaaqday meelo ka mid a waddankaasi inay ka jirto masiibo qaran. Dalka Itoobiyana in ka badan 10 milyan oo qof ayaa la seexanaya gaajo. Guterres waxa uu madaxweynaha Kenya kala hadlay xaaladda dalka Koonfurta Suudaan iyo weliba qalalaasaha bani aadminimo ee waddankaasi ka jira.
We had the opportunity to discuss and again to find an identity point of view on how to create conditions for South Sudan to have an inclusive dialogue leading to a true peaceful settlement of the problems that South Sudan faces and at the same time with the
waxaan helay ay yiri fursad aan kaga wada hadalo kuna ogaano isla markaana ku aqoonsano fikradaha ku saabsan sidii Koonfurta Suudaan looga abuuri lahaa duruufihi saamixi lahaa wada hadalo loo dhan yahay oo dhaca, kuwaasi oo horseeda xal nabadeed oo laga gaaro mushkiladda iyadoo gargaarka bani aadminimo loo furayo dhammaan meel kasta oo waddankaasi ka mid ah si loo gaarsiiyo. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay waxa uu sheegay in dagaalada socda bililiqo iyo weliba caqabado ku hor gudban gargaarka bani aadminimo inay boqon gooyeen in gargaarka la gaadhsiiyo kuwa sida aadka ugu baahan ee ku sugan Suudaanta Koonfureed, taasina ay halis gelisay noloshii in ka badan 1 milyan oo qof. Guterres waxa uu sheegay in dadaal weyn loo baahan doono sidii loo soo afjari lahaa xisadda siyaasadeed ee waddankaasi, taasina ay horseedo in la khafiifiyo dhibaatada ka taagan dhinaca bani aadminimada ee haysata dadweynaha Suudaanta Koonfureed.
We are not yet there. We still have many incidents taking place, many fighting taking place, many problems taking place, but the risks of genocide have considerably diminished, and I'm hopeful that with this unity of work with African leadership, IGAD, African Union and UN, we will be able to move in the right direction.
Waxa uu yiri weli halkaas maynaan gaarin, shilal badan ayaa socda, dagaalo badan ayaa dhacaya iyo weliba dhibaatooyin, laakiin halistii uu ku dhici lahaa xasuuq way yaraatay. Waxaanan ka rajo qabnaa, ayuu yidhi, iyadoo la adeegsanayo midnimada ka dhaxaysa hoggaanka IGAD, Midowga Afrika iyo qaramada midoobay inaan jihada saxda ah u dhaqaaqi doono annagoo ka dharagsan caqabadaha waaweyn ee jira. 17 milyan ee u baahan gurmadka degdega ah ee ku nool Bariga Afrika, 3 meelood oo meel waxay ku sugan yihiin Soomaaliya, waxayna u dhigmaan kala badh dadweynaha waddanka. Laakiin roob yaraan iyo colaadaha socda ayaa sii xumeeyey xaaladda bani aadminimo ee Soomaaliya. Guterres waxa uu Soomaaliya booqday maalintii Talaadadii, halkaasi oo uu sheegay inay xaaladdu tahay mid aad u cakiran.
Having witnessed the deadly combination of conflict, hunger and of disease caused by the continued struggle of Somalia to be able to defeat Shabab, to end terrorism and to create the conditions for peace to be re-established, but with drought that has had a devastating impact in the economy and in the lives of the Somalis.
Waxa uu yiri, waxaan soo arkay waxyaabo badan oo isbiirsaday oo ay ka mid yihiin colaad, gaajo iyo cudurro, kuwaasi oo ka dhashay dagaalka sii socda ee lagula jiro Al-Shabaab iyo soo afjaridda argagixisada. Waxaan soo arkay, ayuu yiri, dadaalka loogu jiro sidii nabadda loo yegleeli lahaa. Waxaa jirta, ayuu yiri, abaar culus oo ragaadisay dhaqaalihii iyo nolosha dadka Soomaalida ah. Xaaladahan masiibada waxaa weheliyay, ayuu yiri, cudurrada shubanka iyo daacuunka oo aad u faafaya, kuwaasi oo dadka dhibaatooyin badan gaarsiiyey. Waxaa cad, ayuu yiri, sida loogu baahan yahay kaalmada beesha caalamka xilligan. Hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga UNHCR waxay sheegtay inay u baahan tahay in ka badan 800 milyan oo dollar si wax looga qabto qalalaasaha Soomaaliya keliya.
aad buu mahadsan yahay aaron macruuf oo noo soo koobay warbixintii wariyaha v o eda maxamed yuusuf uu inooga soo diray magaalada nairobi.